Yeah, boy. Kunde boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakutoto, nakutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kutoto, kutoa mahali uwe wangu. Sisema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa undi sadaka lawe,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
mweupe.
Asadaka lawe,
amina.
Na mwenye kupata, kukosa,
akose.
Akuku gani, leo nataka kukuto.
Shito, shito out.
Nina hamu ya kuto.
Shito,
kutoka na wewe. Iandaye leo na kuto.
Shito, shito out.
Nina hamu ya kuto.
Shito, kutoka na wewe.
Kebo.
All the boys they gonna talk about me. Taba fana baba funo to fana me. The boys want my number. They heard I'm the number one salty honey.
Leo nataka kukuto,
toa out.
Nina hamu ya kuto.